else. Come a kick, come a cut, yeah. Kama bombless beat inalipuka, definitely na spit kapuka. Kwa mta wana nita rainmaker, siji choti man, mizi hit maker. Ila na mini man, I'm the best maker. One man mic paka wana shtuka, na rap world wote wana gutuka. English, Swahili pia shankuruka. Adim sandi buka, nandika rhymes dakika. Kalamu kartasi blank si hitajilika. Mr. Ilonea kama King Kaka, it's about showcase lichope wana rabuka. Mystery, ulewa mystery. Unine mystery. Ulewa mystery. Yeah mystery. Ulewa mystery. Hunine mystery. Ulewa mystery. Punches yani punchlines is mine ka align kuzituma na airline nozifuate fiti lyrics kipenda underline. My name Nelson, me bado na shine, niko so determined kuhakikisha mmepata hizi rhymes za mine. Bad man on stage nalipuka clan mine, na trend on air wakidhani nita drone wananiona there. I fly too high, mabawa imemea kama skindo za poze na enea. Mystery, ulewa mystery. Unine mystery. Ulewa mystery. Yeah mystery. Ulewa mystery. Hunine eh. Nilianza kitambo, nitazidi wapa mambo. On a mission kama Rambo, daily kuchora tu wimbo eh. On top haters tini under, I access daily acha kuwanda. Shida na fight zikihinda, kujichote sana pia ni blanda. Lightning striking kama danga, kila kona wananisikia busy danda. Album na jaza kutoa hii kanda. Huni Nels, you're a true boy. Mystery, ulewa mystery. Unine mystery. Ulewa mystery. Yeah,
KM shot the beat.
Mystery. Ulewa mystery. Unine kama ke mystery. Ulewa mystery. Yeah.